Anton on the track.
Sako leto bam nandingeko.
Ndikoduka ndizohlanganisa apha ogqiba nduka ndifuna umisa inqawa lam ndinga imali ndikwazi ndondle intsapho yam ndinokholo lizobhatala ithesho lam ndinombono ndawulandela ndiseyintwana ndinokholo lizofika ixesha lam uba undigcine ndingapheleli kweli rhawuti ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala kukuvuma ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala
kukuvuma Ohambala ndisekhaya Sako leto bamnandingekho Benicelo nkabe Ndivuka ndicinga uhambo Ohambala ndisekhaya Sako leto bamnandingekho
Ndoya kuthi embadleni unganibizi Ndibambekile kaloku ndisahlanganisa Nimeke ekhayeni ndenza ndibe namasikizi Njengendoda esegoli kumele ndiphose amaqithiqithi Akho konwamba kwasoloko mna ndibhizi Ebrahim ugcwele intombi kuyaphithizela kubhizi Njengombono wam andibhekabheki ndiyaphambili Ndiyakhubeka maxa wambi kodwa lisezojika ivili Ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma Ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma Sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala kukuvuma
Andikwazi linda ndibona umzala Tendifike ekhaya
Benicelo nkabe
Benicelo nkabe
Ndivuka ndicinga uhambo Ohambala ndisekhaya
Ohambala ndisekhaya
Sako leto bamnandingekho Benicelo nkabe Ndivuka ndicinga uhambo Ohambala ndisekhaya Sako leto bamnandingekho